Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza. Radio ijwi rya Amerika nkuko mubizi ni ku mirongo migufi ya metero 19 na metero 22 kugera saa 2 ijoro mu Rwanda, kandi turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muri kumwe na Thomas Kamirindi n'ikiganiro cyanyu muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nibyo koko rero muri Isanga kuri radio yanyu ijwi rya Amerika. Umuryango Urugero Rwiza Support ni ishyirahamwe ritabogamiye kuri leta, ugamije guteza imbere abafite ubumuga no kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko. Ufite icyicaro mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo, ni mu mujyi wa Kigali mu Rwanda. Turaganira na Hagenimana Gregoire, umuvugizi w'umuryango Urugero Rwiza Support. Simbatindiye kandi reka mubazanire. Gregoire, we urahura komeye.
Murao neza Thomas Kamirindi we.
Icyumweru cyabaye cyiza.
Cyagenze neza rwose, ibintu ni byiza, twabonye akavura hano i Kigali.
Yego.
Urabona nta kibazo rwose, nta mahumbezi.
Kandi ni n'ukwezi kukuboza kuboza imiteja.
Niko bimeze rwose, ntaho mubeye.
Ndagushimiye cyane rero rwose aka kanya uduhaye kugira ngo tuganire ku bikorwa byanyu. Ariko se umuryango wanyu ko wujuje imyaka 5 ariko ukaba wari waratinze kubona ubuzima gatozi, byari byaratewe n'iki?
Nagira ngo mbanze mbashimire bwa mbere kwa muduhaye uyu mwanya. Bigaragara ko rwose ubudashyikirwa bwa radio yanyu Ijwi rya Amerika ariko ni yacu twese hamwe. Bigaragara ko rwose mugenda muzirikana no ku bantu bose. Kuko iyo mutekereje kudutumira mu kiganiro nk'iki ngiki umuryango wacu w'Urugero Rwiza Support, ureberera cyangwa se wita ku guteza imbere abafite ubumuga muri rusange, no gukorera ubuvugizi abatishoboye, tutibagiwe no guteza imbere ubuzima, birimo kurwanya icyorezo cya SIDA n'ibiyobyabwenge mu rubyiruko. Twe turabyishimira, tubona ko ari ikintu cyiza, kuko mudufashije gutera intambwe yo kugera kuri benshi.
Natwe tuba tubashimira rwose iteka ryose. Kuko reka tubwire n'abatwumva yuko wari watwandikiye kuri Facebook utubwira nyine ko mufite uyu muryango n'ibyo mukora muri makeya, nuko n'abandi nabashishikariza kujya bakoresha iyo mirongo yose, Facebook, VOA radio yacu, za email radio yacu @gmail.com, ibintu nk'ibyo. Komeza.
Rero nkomereje ku kibazo mwari mumbajije muti ko umuryango wacu bigaragara ko urasatira imyaka 5, tukaba twari twaratinze kubona ubuzima gatozi, muti byagenze gute, byatewe n'iki? Ntabwo n'urugendo rugenda rurimo bikubiyemo ibisabwa, kugenda umuntu ashaka ibisabwa nk'uko biba biteganywa n'amategeko. Nta kidasanzwe cyabayeho iyo abantu batangije ibikorwa byabo, uretse n'imiryango itegamiye kuri leta n'ibikorwa bijyanye n'abikorera ku giti cyabo. Iyo utangije ibikorwa hari ibyo ugenda usabwa.
Yego.
Rero muri ibyo twajyaga dusabwa harimo ibyo twagomba kuba twuzuza, abayobozi bagomba kutureberera, badusura, badukura ama evaluation bakavuga ati mugende mwuzuze ibi. rero ni muri urwo rwego biba bimeze nkaho byatinze ariko twe ntabwo tubara ko byatinze buryo inkoni hiri gihe igihe cyose abantu baboneye bafasha mu gutera intambwe bakomeza urugendo numva ko ahubwo igishimishije nuko twanabibonye muri rusange umuryango wacu ufite uburenganzira bwo gukorera mu gihugu hose ufite ubuzima gatozi na nashimira rwose n'ubuyobozi bwa RGB ko bagerageza gufasha imiryango itegamiye kuri leta urumva aho byaba bite ikibazo nuko twaba tutarabibonye ariko turabyishimira ko twabibonye ubu bikaba birimo kudufasha kugenda dutera izindi ntambwe ndumva ari icyo ngicyo nabivugaho muri rusange
nuko none se ubu rero mwatangiye nyine ibikorwa byanyu ngo kubyerekeranye n'ibiyobyabwenge mu rubyiruko ni ikibazo kimeze gute
murakoze cyane nyakubahwa Thomas ugereranyije n'ikibazo kijyanye n'ibiyobyabwenge hanze aha usanga gihangayikishije umuryango nyarwanda muri rusange kuko mere nko ku rubyiruko abasore n'inkumi barangije amashuri wenda yisumbuye abenshi baragira gutya barangiza kwiga yabona nta occupation dore ko wenda nk'imirimo igenda ya mirimo twita irumubiro kera igenda bigaragara ko hari igenda igabanyuka ariko nanone tukashimana gahunda nziza za leta ko bagenda banakangurira buri wese kugerageza no kwihangira imirimo ntategereza akazi ngo bazajya gukora mu biro
yego
abenshi rero ntabwo ariko bahita babyumva bamwe baravuga bati se ko turangije turakurikira ugasanga bamwe baragenda bafata umwanya guta umwanya bagenda banywa itabi iyo biyobyabwenge ariko nanone si bose harimo abo ubona ko bagerageza kugenda bagerageza kwihangira imirimo kuko hari na gahunda za leta ziba zarabashyiriweho bakangurira kugenda bagira uburyo birwanaho rero ni muri urwo rwego bamwe bafata nk'aho kumva ko bibagije ibyo bintu bijyanye no kuba wenda bareba ko bo bafite icyo kibazo bakumva ko bagiye kwihugiraho muri ubwo buryo bwo kunywa ibiyobyabwenge ikindi kibazo rero njyewe tuvugana ntigeze gukoraho n'umurimo w'uburezi mu bana batoya nabo ntago ubige nigeze kuba nakora mu burezi icyo gihe wabona ko nabo ako kabazo karimo basanga arutiyo gatwitoga twasiriduwiri kera ndetse ko twaciwe
yego
kabona hari abagenda baza badusomyeho ukabona imyigire yabo ukabona itagenda neza
bakira bara ubwo se amafaranga bayakuraga yo kutugura
nuko nyine ntiyagiye ku isantire abantu bakamusomyaho cyangwa se ukagira ni bashobora no kubiyiba n'ababyeyi babo ntabwo biba byoroshye urumva icyo gihe nta umwana ubundi bimenyerewe ko nta mwana ugira amafaranga ariko urumva n'ubundi ujya gukora ikibi icyo si igikorwa cyiza ku mwana n'ubundi abakozi ariko agikora atari uko n'amafaranga yabonye binyuze mu nzira nziza
ariko utwo tuyoga twasuruduhire numvise ko n'abantu bakuru twabakozeho
birumvikana hari abo twagiye dutera kurwara mu nda abandi bakagira niyo mpamvu leta iba yarabihagurukiye tukaba two tumaze gucika burundu icyo twashima dufatanyije na leta kuko imiryango itegamiye kuri leta n'abafatanyabikorwa ba leta birimo kugenda birangira burundu urabona ko rwose nashimira leta ko nayo yashyizemo imbaraga kandi akaba ari igikorwa cyiza ku nyungu z'igihugu n'abaturage muri rusange
n'ubundi igihugu n'abaturage si imisozi nshuti zacu mbibutse ko muteze amatwi radiyo y'Ijwi rya Amerika ikiganiro muri Isanga turaganira na Gregoire Hagenimana umuvugizi w'umuryango urugero rwiza support kuri telefone turi kumwe na Fabrice we wiriwe neza
mwiriwe
akabazo cyangwa se igitekerezo
murakoze kuba mu mwanya kugira icyo mbaza uwo mutubire harya ngo yitwa
Hagenimana Gregoire Fabrice
ndakumva nandi mansuza Gregoire Nandi mwana jangu mwaze ese kuibazo vji mfubji kwa mzanga aragahara na kurwanya urubyiruko mu kurwanya urumo ibiyobyabwenge mu rubyiruko cyane cyane nko kumwakosteze ko ngaharana no gufasha abana n'ubumuga niko nabibonye ihacyo nagira ngo mwibare
ese wabibonye ku butumwa twashyize kuri Facebook
ariko wakumbuye abana n'ubumuga
eh
kandi twazara rero muri Afrika zikavamo nta kintu zima hari kintu yazifasha ko hari impfubyi zariwe mu kigo cy'impfubyi zikavamo zahawe imerekeza kandi zaragombaga kubakirwa ndetse zigahabwa n'imerekeza y'amafaranga uyu munsi bakaba ariho nk'inzozi harimo nanjye
ubwo se bavuye mu bigo by'impfubyi bagiye he
baboreje hanze kandi abandi bamwe barabasezera abandi bagicyo twagira rero ngo turebe niba ari atuvugana
byose Fabrice uretse twumvikane umwana bamukura mu kigo cy'impfubyi bakamubwira ngo genda gusa ntaho agiye
rwose ni ngo byabayeho ni ngo bafashe baradufashe baradusohora ariko babanje kusezera icyiciro cya mbere
nawe wari mu kigo cy'impfubyi wavuye mufite imyaka ingahe
nawe mfite imyaka 15
15 bagukuramo barakwirukana ni nko kukwirukana
bari njye wongeye nyina ngo turi n'abana 50
nta muryango babashyizemo
nta muryango dufite tubarizwamo no kubahiriza bakare twabigejeje banga kubikemura na hagwa kugira ngo bikemure ubwo ngiye gukurikirana icyo kibazo bakafata bakamfunga bakanantoteza
uretse Fabri ibyo bintu uri kuvuga biraremereye bagufunze ryari
bamfunze mu mwaka wa 2017 mu kwezi kwa gatatu mvamo mu kwa gatanu bavuze nabwo bamfunga muri bunyaje muri amategeko bamfungira muri Transit Center
hari Kigali bita kwa Kabuga.
Oya nafunje hata center ya Muhanga. Mbamo nabwo cikishijwe n'umupolisi ku mpamvu z'uko nari ngombye gutanga udufaranga nari narizigamye kugira ngo tuneze imbere.
Turashize. Niko Fabri ibyo bintu byose gutanga ruswa abapolisi burya ruswa nawe uratorotse.
Oya none se. Kuko nabaga ndikuzira ubusa niyo mpamvu nakoze iyo ngibyo.
None se ubu ngubu leta yongeye ikagufata ntabwo ubwo ngubu mu makoti
niyo mpamvu nanjye ntabihisha ngira ngo iki kibazo kijya ahagaragara ndetse n'abandi bana bacu bose gikemuke kuko turabaha kuri 50 tubayeho gutyo bamwe bahisemo inzira y'uburaya abandi bahitamo kwiyahiza ibyo biyobyabwenge njye ubwanjye tuvugana nakoraga akazi kuri security none ubu ngubu nkora akazi ko mu rugo kandi harimo abana tubana nabo duhugiye bazo babana n'ubumuga umwana yandikiwe 1,000,000 n'imwe twagira ngo turabajije njye witwa ngo abana bangira icyizere bagira ngo mbaserukire nagira ngo mbaze icyo kibazo nkafatwa nkashimutwa nkafungwa nkanakubitwa ntaho ntageze no kwa guverineri arabizi w'intara y'amajyepfo namenye akarere ka Muhanga arabizi namwanye nabandikiye ngira ngo muzankurikirane muzambarize meya w'akarere ka Muhanga icyo yabivugaho
ngiye ku giti cyanjye simpamya ko ubwo butumwa hari umuntu dushobora kuba twaragiye muri rwinshanyo ubu butumwa bwawe ntitububone ariko noneho nyine ubonye umwanya wo kwivugira
kuri Facebook nitwa ADPR Nyirafaranga ubu butumwa murabufite narabuboherereje
ADPR Nyirafaranga
ndaza
kubushakisha mbusome
si rimwe si kabiri narabuboherereje rwose ni ukuri twagira ngo twumve ko hari yadufasha kuko tubayeho nabi yewe kugeza naho tutazi naho tubarurirwa mu gihugu
ye Fabri noneho reka Hagenimana ubwe akwibwirire uko abyumva cyangwa se nimba hari n'icyo yabafasha umuryango we nimba hari icyo wabafasha urakoze
kandi nagira ngo mubaze kuko n'ukuri niba ari umushinga cyangwa niba ari association okay twime n'ukuri mu byo kwenge nyimenye vuba nta nubwo nane nayize cyane byanungwe kumva iriho irwanya ibiyobyabwenge ariko ndetse nashigishye n'urubyiruko ariko tukaba tutazi kuriho kugira ngo twungane na tuvugane ni byiza kugira ngo kuba mu gihe cy'ikibazo aze kumpamagara kuri iyo nimero yanjye nyimwe noneho anyohereza urubuga rwa Facebook rwa internet nze kumwoherezaho dosiye zose naho nanyuze hose
ese Fabri ubu ngubu wujuje imyaka ingahe
ubu nujuje imyaka 20
reka mbwire fatu umfasha nimero yawe ayishyingure neza hanyuma nze kuyiha Hagenimana muze kwivugana ariko rero bitamubuza nyine kugira icyo akubwira hano kuri radio urakoze Fabri Fatou,
tu peux garder le numéro de Fabrice, s'il te plaît?
Une chute, c'est juste que l'Amérique, Fatou.
Merci beaucoup.
Yeah, Fatou ikinyarwanda cye kigeze ku mashini yo mpamvu mubwira mu gifaransa. Nuko twikomereze. Yeah, Fabri, wirirwe neza. Yeah, ugume ariko kuri radio. Ugume kuri radio hajye n'Imana kubwire.
Sawa.
Yeah. Hajye n'Imana we.
Karame.
Uyu muhungu Fabrice wamwumvise?
Na mukurikiye neza na mwumvise neza ibitekerezo bye n'ikibazo yahuye nacyo. Na gikurikiye rwose. Ni byiza kwenda mu ashobora kuba bahinemera kugira muzayimwoherereza tube twavugana.
Ye ndaza kwikoherereza.
Umuntu abe yamenya yanakurikirana neza amenya icyo kibazo, ariko wenda icya mbere nabanza kumubwira. Kuri ibyo bibazo byose yavugaga ari ibyo kutishwa muri transit center, nibaza ko buriya leta n'umubyeyi. Ibyo byose hano kuri radio ntabwo twahita twanzura ngo ibyo byose ngo ikibazo giteye gutya.
Yego.
Ariko leta buriya izi impamvu hari gahunda zari, buriya hari izindi gahunda zakurikiranwaga. Izo gahunda zo ntabwo nazijyamo, ni gahunda ya leta cyangwa se bitewe n'uko bimeze. Ariko icyo navuga kuri icyo kibazo cy'abantu bagiye basubizwa mu miryango.
Waravuga ko batigeze bajyanwa mu miryango.
Bavanwa mu bigo bajyanwa mu miryango. Ni gahunda, ni politiki ya leta, ni gahunda ya leta yo kugira ngo abana barererwe mu miryango. Iyo gahunda ho iriho, kandi twese nk'imiryango itegamiye kuri leta dufatanya na leta kugira ngo umwana azumve shareri uburyohe bwo kurererwa mu muryango, niko nabivuga. Kurusha uko yarererwa mu bigo, kuko ntago byagaragaye ko abarererwa mu bigo ntago bibafasha nk'uko umuntu yarererwa mu muryango, ku babyeyi bamubyara cyangwa se abandi bantu bamurera bafite inshingano nk'ababyeyi.
Hajya nima Fabrice waravuga yuko ngo babakuye mu bigo, yavuze yuko ngo bagera no kuri 50 abazi, ariko ngo babashyira hanze gusa n'imperekeza bari babemereye, bavugaga ngo zirahari ntazo babahaye. We ntabwo yagiye mu muryango, nabo ngabo 50 ntabwo bagiye mu miryango. Ubwo rero niho ikibazo kiri, yibazaga niba umuryango wanyu urugero rwiza support hari icyo wabamarira abo bana bose.
Icyo cyo nicyo cyo gukurikirana, ariko simpamya ko ariko byaba bimeze neza, uretse ko ariko bimeze byaba ari ikibazo, no kubikurikirana birumvikana.
Yeah.
Ariko icyo natanga urugero, natanga ari kigo kiri mu karere ka Rubavu, natanga urugero.
Yego.
Twabashije kujya dukorana nacyo kenshi, cyashinzwe na nyiricyubahiro Musenyeri Aloyse Bigira Umwami. Kitwaga Oruferinano Weri Donyundu.
Yego.
Muri icyo kigo cyareraga abana benshi bageze muri 400 barimo impinja. Nashimira n'umubyeyi Atanazi wa rwose wafashe inshingano zo gukomeza kubarera kuva Musenyeri Bigira Umwami kugeza kuri imyaka yo muri 2014 ubwo cyafungwaga. Nshimira uruhare rwe rwose.
Yeah.
Ariko abo bana bose bavanwe muri icyo kigo kuri no gahunda ya leta, bakagenda basubizwa mu miryango. Abari bakuze harimo nabo bafite ubumuga, nabo bavuga nk'uko nuko avuga ko nabo barimo. Bagiye bahabwa inzu cyangwa bagahabwa abantu babagurupa mu kiriweho ubwo nabo batabonye imiryango birumvikana. Bakaba n'umukozi ubitaho.
Agahembwa nande
ko mu gihugu igikorwa nk'icyo cyakorerwa abantu bamwe, abandi ntibakorerwe.
Abo bakozi bakoreraga abo bana bahembwaga nande se ubwo?
Abakozi hari gahunda ya leta ya ministeri ishinzwe iterambere ry'umuryango. Hari ubuyobozi bw'inzego z'ibanze, nuko nk'uko biba biteguye. Ariko iyo leta yakoze iyo gahunda ntawe ita hanze, kuko abaturage bose n'abana bayo. Nari ntanzeho urugero kuri ibyo ngibyo byarakozwe kandi bigenda neza, kimwe nuko ari nabana bahawe inzu bubakiwe mu karere ka Rubavu nabo bavanwe muri cyo kigo cyo muri Rufirina Noweli.
Yeah.
Ayo makuru nkubwira ariho murabizi ko mufite umunyamakuru abanyamakuru banyu barimo ba Eric bagira ubusa ageze muri Rubavu yasanga uko bimeze.
Mhm.
Uko nukuri nkubwira njewe kigo cya Rufirina Noweli na nubu ngenda njya yo kenshi bimeze neza nta kibazo gihari. Icyo nari ntaramenya rero nicyo cyo mu majyepfo. Ariko nabyo mpamya ko wenda wasanga buriya hari uko bimeze umuntu ataramenya. Ariko mpamya ko nabyo ababishinzwe bashobora kuba bafite uko babikurikirana naho byaba harimo wenda akabazo, ariko si mpamya ko byagera ubwo abantu bagira ikibazo.
Ibyo aribyo byose hagenima umwana n'umwana, reka nkwisabire dusezerane duhana amasezerano nawe rwose umuryango wawe umbabarire ubyemere uzakora iyo bwabaga ugende urebe iki kibazo rwose.
Na rwose ibyo bimunshingano zacu umuntu twabikurikirana kandi twakorana n'inzego z'ibanze.
Yego.
Kuko leta turabafatanya bikorwa bayo twe dushinzwe gufatanya na leta mu iterambere ry'abaturage tukazamura. Numva ko ari mu nshingano mu gihe byaba ari ikibazo twese twafatanya tukareba ikigomba gukorwa.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda hari kuri telefone na Celestin. Celestin, wiriwe neza?
Wiriwe.
Ngushimiye ko wakomeje kwihangana. Ufite akabazo cyangwa igitekerezo?
Ni igitekerezo. Kandi ndashimira n'umutumirwa mwadutumiriye.
Yego.
Ese afite ni kihe ategagiriza urubyiruko, kuko nzi ko ari urubyiruko cyane cyane nk'abantu bari mu nkengero zo mu karere ka Burera mu majyaruguru. Ko nzi ko hariho abantu benshi bagikoresha cyane cyane ibiyobyabwenge.
Ibiyobyabwenge biraheze
cyane cyane rwose. Bashobora kuba babirwanya hano i Kigali cyangwa se wenda bajya mu ntara hose barahagera, kuko mu rugo ni mu karere ka Burera
aho komoka.
Aha,
ariko bi Kigali?
Ndi Kigali.
Ariko
cyane cyane ndahagera ni mu rugo, ibiyobyabwenge birahari rwose, kuko niwo mushinga nibari ari ikigo nibwo nari numviseho. Gusa pe numvise bakora neza, turabashimira. Ariko nyine naho ngaho bagiye bagera mu ntara hose wenda batazajya bakorera i Kigali gusa.
Ibiyobyabwenge wasanze mu nkengero z'akarere ka Burera ni nk'ibihe se, Celestin?
Cyane cyane hari ni Kanyanga.
Yego.
Ni Kanyanga niyo ikunze gukoresha mu karere ka Burera.
Iyo se leta ntiyirwanya? Iyo leta ntiyirwanya?
Irayirwanya ni ibiyobyabwenge cyane cyane rwose. Ubwo rero wenda sinzi niba wenda nabwo badufasha naho bakazahagera. Kuko birahari rwose.
Reka agira icyo
tunashimire n'Ijwi rya Amerika rwose, muradufasha muduha ijambo tukaganira tukavuga ibibazo rwose, mukomerezaho.
Ndagushimiye cyane Celestin. Reka hagena Imana rero akubwire uko abyumva. Urakoze. Hagena Imana we. Gregoire.
Ndabumva neza.
Nuko Celestin ati mu nkengero z'akarere ka Burera rwose ati ibiyobyabwenge mwadufasha iki?
Murakoze cyane ku bitekerezo byiza Celestin atanze.
Yego, ndagukurikira.
Ibitekerezo atanze ni byiza cyane. Icyo kibazo kijyanye n'ibiyobyabwenge mu karere ka Burera turagikurikirana umunsi ku munsi. Nubwo tutaragira ishami rihagarariye umuryango wacu muri ako karere, ariko turakurikirana, dufite abantu bakurikirana bakagerayo, ariko tukanakurikirana na gahunda za leta n'ubuyobozi bw'intara z'amajyaruguru. Uko bagenda bakurikirana icyo kibazo n'uburyo bagenda bagerageza kugihashya, nshimira na nyakubahwa guverineri z'amajyaruguru imbaraga ubona bashiramo
yego
abantu benshi cyane bigaragara ko bagiye bishora muri icyo kibazo ariko nanone kubera imbaraga leta yashyizemo birimo kugenda bigabanyuka nubwo wewe navuga ngo ni biragize ariko mpamya kuko byari bimeze mbere atari ko bikimeze
ni uguhozaho
ubwo rero natwe twiteguye gufatanya na leta tukayiba hafi kuko ubu natwe turimo kugenda twongera imbaraga mu bikorwa byacu ntabwo turagira amashama duhagarariye muri buri mu turere twose ariko uko twigira imbere turimo guteganya ko tugomba gushyiraho amatsinda kampanye zo gukangurira abantu kureka kunywa ibiyobyabwenge ibyo biri muri gahunda tujya tunageraho tukifashisha na social media za filimi dokumentere tugenda tudistribuye mu baturage twerekana ku kintu twateguyeho ibyo bintu turabiteganya kugenda duteganya amahugurwa ku baturage ibyo byose turabiteganya rwose nahumure azabona tumugezeho umunsi ku munsi biri muri gahunda zacu natwe biraduhangayikishije kuba aho hantu hashobora kuba habarizwa icyo kibazo ariko kandi tutarangira duhagarariye wumva biri mu bintu bidukomanga ariko kandi ni byiza kubatanga amakuru urumva ko iyo amakuru yatanye bajya bavuga ngo ibuye ryamenyekanye ntibarikishe isuka
yego ahubwo nkurikije Fabrice na Celestin tumaze kuvugana biragaragara yuko umuryango wanyu utaruzwe none babasanga hehe navuze nyine ko ari mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo nibyo ariko usiyebye ibyo hari ukundi bashobora kubageraho ngo bivugire hano kuri radio babyumve
wenda icyo nabanza kuvugaho gato yabyumvikana umuryango yumaze ntabwo tugiye kumara igihe kitaragera ku mwaka tubonye ubuzima gatozi birashoboka ko ariyo mpamvu abantu batanawuzi neza ariko kandi nanone hari abamaze kuwumenya kuko nk'ubu tumaze iminsi turi muri kampanye yo gukangurira abantu hirya no hino mu gihugu guha agaciro abantu bafite ubumuga dukoresheje filimi dokumentere yitwa nabo barashoboye iyo filimi rero tumaze kuyigeza ku bantu benshi ngereranyije ku kigereranyo ishobora kuba imaze kugera ku baturage bagera nko batari munsi ya miliyoni esheshatu
usibye ko
twagiye dukwirakwiza amasede yayo
bashobora no kuyibona kuri YouTube
kuri YouTube naho iyo ugiye kuri YouTube wandikamo nabo barashoboye ugahita uyibona harimo ugamije gukangurira abantu guha agaciro abafite ubumuga uhita uyibona neza turimo gukoresha gahunda zose cyangwa uburyo bwose bushoboka kugira ngo ibikorwa byacu bya kampanye yo gukangurira abantu guha agaciro abafite ubumuga guteza imbere urubyiruko cyangwa kurwanya ibiyobyabwenge no guteza imbere ubuzima ndetse no guha agaciro abatishoboye kubitaho turimo gukoresha ibishoboka byose kugira ngo abantu babihugukirwe kandi babikangukire rero ubundi buryo abashaka kutugeraho wenda mu buryo bwo kugira ngo batubone hasi bashobora kuba bakwifashisha nimero ya telefone sinzi nimba nayibaha
yibahe rwose
rero 78 nanone 54 53 74
nibwira ko babyumvise ifite na WhatsApp
ifite WhatsApp ariko cyane nibaza ko bihagije no kuba wenda n'udatunze WhatsApp ya kuba yayihamagara akayifashisha bya bihagije
nuko ubwo rero ndibwira ko Celestin anyuzwe kubera ko ikibazo mukizi kandi umwemereye ko nawe nacyo muzakireba noneho nibutse abatwumva ko iyi ngeri radio Ijwi rya Amerika ni ikiganiro muri sanga turaganira na Hagenimana Gregoire numuvugizi w'umuryango urugero rwiza support by'umwihariko ushinzwe kureba uko wateza imbere abagendana ubumuga no kurwanya ibiyobyabwenge ariko muri rusange unavugira abantu bose batishoboye. Kuri telefone dufite Raymond na Jean Ndayizeye, tubanzirize kuri Raymond. Raymond, wiriwe neza?
Mwiriwe neza, mwiriwe neza. Nako mwaramutse.
Nibyo koko kubera ko hano ubu ngubu ni saa 3 n'igice.
Tumba ari saa 3.
Saa 3 n'igice. Nuko. Ikibazo cyangwa se igitekerezo?
Okay, Derek, ubumuga.
Yego.
Uziko ndi muri ngende umwe engineer wenda reka bari kumvuga. Ndagira ngo ngire gerigwari.
Uri engineer mu ruhe rwego? Ni engineer civil, engineer agronome, uri engineer
construction technology.
Ye.
Uri
mu bwubatsi. Yego. Komeza.
Ikintu ngira ngo mubwire wenda ibyo bagenze batu biga ntibakoreshe. Hari aho bigiraho ikibazo kuri ibi bintu byabo bakora. Bubatse inzu ntibashyizemo inzira y'abafite ubumuga. Nivo esheshatu zirindwi umunani. Njya ndeba nkora research njye cyane ku byo twiga nkasanga ibyo twiga ntitubishyira mu bikorwa. Ikibazo zagikemura gute umuntu ukaba niba ugiye njye mfite nubatse tuvuge iduka ifite nivo eshanu esheshatu ntabwo uzaza kuntegeka ngo nkiremo ngo inzira y'abafite ubumuga ntabwo uzaza kubintegeka bitewe n'iki na wa wundi yakoze bya bintu by'ikosa ese azakorana gute na leta kugira ngo igihe tujya gusaba autorisation gusaba uburenganzira
bwo kubaka amaze
gushushanya inzu yo kubaka ya nzu ese bazakorana gute kugira ngo bajye bareba ya nzu niba yujuje ibyangombwa niba n'abafite ubumuga nabo bemere kugendamo.
Yego.
Sinzi niba wenda ari aka kanya uza kuduhuza ariko arimo kunyumva ahantu bita Kagugu. Nizere ko hazi. Kagugu akorera isahaci ye sibyo nkuko nanjye ndashobora kuba nayikoze kuko ngenda yikoze ngiye kureba y'umucanga ahantu bacukura umucanga arahabona.
Yego.
Kagugu. Areba ibiyobyabwenge binywebwa aho ngaho aho bacukura umucanga we azakorera risaci yigenzurire azakorana na leta gute kuko birakabije usanga birenze urwego umuntu yabikekamo rwose.
Kagugu
ahandantu ngira ngo murangire bahita ku kiyaga Nyabugogo
ndabwita
mu budurira kugira ngo abyumve neza abantu ni muri Gasabo ni mu munini ni mu nitri mu karere kamwe ni muri Gasabo arahita ahumva ku kiyaga Nyabugogo ugeze ku Ndagara hakurya no hakuno harimo amazi.
Yego.
Aho hantu naho hari ibyo byabwenge
ariko
ikindi kintu na
yego yego komeza komeza
ikindi kintu nagira ngo mubwire ndetse aze kunsubiza hari ibintu sample bano bantu bakora inganda ibintu bya bakora ibintu tuzi ngo biremewe koko kandi bikaba byemewe ndetse n'inzoga umuntu agiye gushinga uruganda rukora inzoga akajyana sample ifite alcohol iri tuvuge iri ngo gatatu
imeze gute network yawe yari icitse
aka umuntu ugiye gukora inzoga ngiye gukora uruganda gukora inzoga arakora we inzoga ajyane sample shire kino gihugu gishinzwe ubuziranenge Kicukiro agishyire sample tuvuge iri kuri mirongo iri kuri gatatu ku ijana voltage none namara kuyijyana baye bamwemerere bamwe ibyangombwa byo gukora none usanga yageze kuri 15-16 hari izo bita ngo zino nzoga zino zose bakora usibye Bralirwa izindi zose ngo arizo bita nguvu ayandi mazina ndayibagiwe ariko nziko bimeze gutyo hari uwongeye twajyanye gusaba icyangombwa ntabwo yongeye gukora iby'inzoga arambwiye ati babyemera batabyemera nzayikora nuko bashyira sample imeze gutya bakanyuma bakana icyangombwa ese bazakorana na leta gute kugira ngo bajye bahora bagenzura izi nganda zivuka buri munsi ko abantu babahaye ngo bakore made in Rwanda bino bituki byera mu Rwanda cyo kupfa ubusa babibyaza umusaruro ariko ugasanga birimo kwangiza urubyiruko rw'u Rwanda nta muntu ubireberera mbona nta muntu ubireberera ese bazakorana gute kugira ngo ibi bintu bashobore kuba babica by'ibiyobyabwenge neza bicike burundu uko birimo kujyana urubyiruko mu iteranyuma nk'aho twavuze ngo iterambere ahubwo ririmo kujyana mu iteranyuma ikindi kintu ngira ngo wenda aze kumbwira bafata umuntu bamufatanye ibiyobyabwenge agatanga amafaranga bakamufungura undi bafatanye mu ibiyobyabwenge kandi ari kese imwe bakamufunga kuko atigeze atanga amafaranga aho ntabwo ntari fatiho nakuriho cyane nyinshi ibyo byanjye ari ubwubatsi akenshi ariko ibyo bintu bazabikemura gute
yee urakoze cyane Remo ndumva umuhaye amakuru menshi cyane ariko kandi nge nano gushimira ku giti cyanjye kubera ko n'inzego zibishinzwe za leta nka polisi cyangwa se urwego rw'ubugenzacyaha nabo ndibwira yuko ibi ngibi uvuze babyumvise babyakiriye nabo bazashyira amakabo n'inzego zibanze kugira ngo batabare urubyiruko rwose ahantu wagiye udondagura urakoze cyane Remo
yego namwe murakoze
yee Ijwi rya Amerika hajya nima
karame
hey, mufite akazi pe
akazi ni kenshi kabisa birumvikana
ahubwo ko numva ikibazo kiremereye burya umenya muzi igihe
navuga ko buriya simpamya ko ari ukuremera kw'ikibazo cyane ahubwo mbere abantu bari batarakangukirwa na gahunda yo gutanga amakuru kuri ibyo bintu niyo mpamvu uzasanga y'igihe kampanye iyo yabayeho abantu bagatangira kumva uburemere bw'ikintu barirekura bakivayo ugasanga noneho abantu batangiye gutanga amakuru ndi bahishaga bigatangira kujya ahagaragara ariyo mpamvu nge nashimira cyane mpereye kuri Remo ku makuru meza atanze kubera ko ibi bigiye kudufasha twese nk'igihugu cyacu kandi ariko nanone ndahamya ko n'ubuyobozi bwa RIB cyangwa se bwa polisi nabwo byo byose ntabuze abateze amatwi ikibazo kuko birumvikana leta niwe mubyeyi utureberera twese
yego
ikibazo nabo ndumva aya makuru ari meza kuri bo ku buryo bagomba kujya intervention yabo igomba kubona uko ukwikurikirana iki kibazo kuko amakuru iyo yabonetse ni bwo buryo nyabwo bwagutse bwo gukurikirana ikibazo bigatuma kigenda kigabanyuka aragira ati rero twebwe uruhare rwacu ni uruhe bizagenda gute ko tubona ikibazo ntacyaba kiremereye
yego
mpereye ku kibazo rero cya mbere yabajije kijyanye n'inzira n'abantu bubaka inzu zaba za etaje n'izindi zitari etaje ariko ubona zishobora kuba zigeretse muri rusange bati ko bubaka wenda badakurikije sitandadi zo kugufasilita abakorohereza abafite ubumuga bizagenda bite iyi kesi rero natwe tuyikurikiranira hafi ariko nibyo nababwiye dufite nubwo turi umuryango utegamiye kuri leta uteza imbere bijyanye n'imibereho myiza y'abafite ubumuga hari n'ikindi kigo gikurikiranira hafi ibijyanye n'ibikorwa biteza imbere abafite ubumuga aricyo cyitwa NCPD inama y'igihugu y'abafite ubumuga nayo ibikurikiranira hafi cyane ibi bibazo bishobora kuba byakwafegita byagira ingaruka ku bafite ubumuga bikurikiranira hafi ku buryo umunsi ku munsi n'igihe icyo ari cyo cyose ku bikorwa bijyanye n'imyubakire ibikorana na Rwanda Housing Authority Rwanda Housing Authority ni kiriya kigo cy'igihugu gishinzwe imyubakire ariko ukongeraho gikorera muri ministeri y'ibikorwa remezo. Ubwo rero aho bigeze uretse inyubako zubatswe kera cyangwa se ibikorwa bimeze nk'aho birimo kugenda bicyura igihe bishaje, nibyo bimeze nk'aho byari byubatse mu buryo butorohereza abafite ubumuga. Ariko nabyo ukurikiranye byinshi, barimo kugenda baba amabwiriza yo kugenda bagira ibyo bakosoramo, ugasanga bashyizeho inzira ishobora kunyuramo abafite ubumuga wenda bagenda mu tugare. Iyo gahunda iriho, abadashoboye kuba bashyiramo esanseri bagashyiramo inzira ngari inyuramo abantu bari mu tugare. No kububaka inzu zigeretse nuko bimeze muri no minsi, niko bimeze, kandi ubona ko nta muntu muri no minsi no kubaka inzu igeretse adashyizemo esanseri cyangwa iyo nzira yateganyirijwe abafite ubumuga kugira ngo bazabone aho banyura.
Mu yandi magambo, ubwo ngubwo biracyari mu ntangiriro?
Ntabwo ari mu ntangiriro, bigeze kure, bihagaze neza rwose, byari mu ntangiriro mbere, ariko ubu ngubu birarimbanyije. Birimo gutera intambwe rwose, nta muntu urimo kubaka inyubako igeretse utarimo gushyiramo icyo gikorwa, kandi birimo gukurikiranwa cyane n'inama y'igihugu y'abafite ubumuga. Bikongera bigatambwamo amabwiriza na Rwanda Housing Authority. Natwe rero nk'umuryango turimo kugenda, kuko dukorana bya hafi n'inama y'igihugu y'abafite ubumuga, dukurikiranira hafi, kandi turabona ko umurongo watangijwe ntabwo urimo gusubira inyuma. Kuri iki rero hagize izindi mpungenge zabaho, natwe turi hariya kugira ngo tureberere Abanyarwanda. Ndumva twagumya kujya tuvugana nabo, urumva ko nawe ntabwo aba yicaye, tukagenda duhanahana amakuru, tugenda tuyageza ku babishinzwe, kandi bizajya bigenda neza umunsi ku munsi. Nkurikije icyo yavuze ku kijyanye no kurwanya ibiyobyabwenge, nanone
yahadondaguye henshi cyane.
Yatanze urugero Kagugu acukurwa mucanga, Nyabugogo ku Ndagara, ahantu aho bita Nyabugogo ngo kuba marine hagenda haba abantu urubyiruko rutitwara neza. Iki kibazo nacyo twagiye tugikurikirana, ariko leta yagishyizemo imbaraga ishyiraho bari abantu bashinzwe umutekano wo ku muhanda, batari abapolisi ariko bari abantu bo hirya no hino baba bafasha nk'inke, barimo inkeragutabara n'abandi. Kandi ubona ko bagenda bagihashya imbaraga zabo rwose, n'indashyikirwa ubona ko nubwo hari ibyari bitameze neza mbere, urabona ko birimo kugenda bitera intambwe. Ariko n'ibindi ubwo atanze amakuru, natwe tuzajya tugumya gukurikirana, kandi dutange twebwe icyatsi, twe ntabwo tugira polisi. Iyo dukurikiranye tukabibona, tutanga amakuru, turabaza ati bino ntabwo byifashe neza, ibyo ari byo byose hakorwa ibi ku nyungu z'abaturage. Icyo namwizeza ni uko natwe ntabwo twicaye, turagumya gukurikirana. Aho Kagugu rero atanze amakuru, Kagugu rwose icyo namwizeza ni uko twe tuzahagera n'abakozi bacu, dukurikirane turebe uko byifashe, kandi ndahamya ko ku bufatanye na leta, kuko leta ni imiryango n'abafatanyabikorwa ba leta, tuzagumya guhanahana amakuru. Kandi mpamya ko leta n'aya makuru atari uko itarayamenya, nubwo ntaragira Kagugu aho ngaho ngo menye uko byifashe, ndumva leta n'aya makuru bigenda iyamenya.
Hanyuma yavuze kugenzura inganda zigenda zivuka, akavuga ati
yego
bajyana ibintu utwo bagomba kwereka leta kugira ngo ibahe ibyangombwa, ubundi bo bakagenda bakikorera ibindi iyo bamaze kubibona. Muzabigenzura gute?
Ati
muzafatanya na leta kubigenzura gute?
Kuri iki rero leta murabizi ko ikigo gishinzwe ibijyanye n'ibintu, kureba ko ibintu byujuje ubuziranenge, hari ikigo cyitwa RSB, Rwanda Standard Board. Ni ikigo gishinzwe kureba ko ibintu byujuje ubuziranenge, nicyo gitanga market trade ibira birango, kikagenda kiha umuntu gikurikije kondisiyo cyamuhaye, cyanagenzuye cyohereje abakozi bacyo. Mpamya ko iyo icyo kigo gitanze uburenganzira bwo gukora abantu bakagenda bakafata izindi nshingano batahawe aho ngaho ndumva leta ntago wayirenganya ahubwo nabo bantu baba bayivangira
ariko rero kugenzura byaba bivuga yuko ahubwo remo buriya arareze ahubwo ntabwo mwagenzura komeza
nukuvuga ngo babayivangiye babakoze ibyo itabahereye uburenganzira nyuma rero gukora ibyo ngibyo nabari abantu ntago baba bicaye mu biro baba bafite amatsinda y'abakozi bahora bakurikirana ese ba bantu twahaye uburenganzira bwo gukora ibi nibyo bakora kugira ngo ujya wumva ko hari abo banagiye bakagenzura ugasanga hari n'abo bafatiye mu cyuho banakoze n'ibitagomba gukorwa n'inzoga zitagomba gukorwa zindi kugira ngo mujya mwumva ngo polisi ifatanyije n'ikigo gishinzwe ubuziranenge ngo bangije ibi n'ibi ibyo bituruka ku magenzura baba bakoze bivuga ko ba bakozi b'icyo kigo ntabwo bagenda ngo bicare mu biro barakurikirana bakavuga ati ariko wa muntu twahaye ibyangombwa buriya ntiyaba yariyongereho mu kinyarwanda tubyita guhabwa ntuzi ukongeraho gutamwa na ngenda
ni impara yabigize umugani uramamara
ubwo rero iyo bagufatiye mu cyuho bya bintu bakugira inama icya mbere leta ibanza kugira inama abantu nta guhita ihana bakakubwira bati ariko twe twaguhaye ntuze kuko leta ni umubyeyi no mu rugo umwana iyo akosheje ntabwo uhita umuhana ubanza uraza ukabanza kumugira inama ukamubwira uti ariko ubutaha mwana wanjye ntuzongere ugomba kugenda muri uyu murongo nimba twakubwiye gukora iki ngiki nicyo wagombye gukora noneho wa muntu ubutaha muri gahunda bamubwiye bati komeza umurongo twaguhaye bari wugenderamo iyo byanze rimwe na rimwe n'amategeko arakurikizwa mpamya ko rero nubwo wenda haba hari ahantu hagaragara icyo kibazo ni amakuru aba agaragaye leta nayo irimo kubyumva natwe kandi tuzagumya kureba kuko ibyo bintu iyo biramutse bigize iyo biramutse bigejejwe mu baturage bigira bimunga za mbaraga z'abaturage ugasanga umuturage ari kujya gukora aramutse aryamye kubera ko yanyweye ibintu bimwikira ubuzima urumva iterambere ry'igihugu aho kugira ngo igihugu gitere imbere abaturage bajya mu bukene natwe nicyo dushinzwe kuzamura abantu natwe ntabwo tuzicara namwizeza ko tuzagumya gukurikiranira hafi ariko ayo makuru aba aduhaye yagize ati mwakorana gute na leta tugiye kujya kwegera Rwanda Standard Board tuyigaragarize ibyo bibazo byose aba bavandimwe baba batanze n'ibitekerezo n'amakuru yandi tugenda tubona kuri tele tubabwire duti ariko ubu ntabwo byaba biteye impungenge hari n'igihe tuzasanga bararangije no kubimenya twebwe tutari tuzi ko babizi
yego
nicyo ndumva aricyo namusubizaho
ni ukunganirana ariko rero kandi yavuze ati hari abafatanwa ibiyobyabwenge bakabafunga hanyuma bagatanga amafaranga ni ukuvuga ruswa bakabarekura atutayafite agakomeza agafungwa ibyo bintu byo murabizi
ikibazo cya ruswa byo ndumva kugira icyo bivugaho simpamya nawe ariko arangiza yavuze ati ntabwo nabikoreye risaci
nibyo yiseguye
iki kibazo wenda iyo turaganira hano aba ari amakuru ari uguhana amakuru icyo ntacyo nari nkiziho ariko simpamya ko ribu ikorera mu buryo bw'ubunyangamugayo bugaragara ntabwo ibi bintu ibyo ntabwo byabaho byose byakunda ko
byakunda kubera ko hari igihe twigeze kuganira n'umuvunyi wungirije ushinzwe kurwanya ruswa
yego
nawe ubwe yivugiye yuko icyo gihe ribu yego yari itarajyaho byari biri muri polisi yari mu nzego za leta ruswa yagaragaragamo nk'uru dukurikije uko abaturage bagendaga babyivugira byashoboka rero byashoboka
mbo biramutse byashobokanye numva byaba ari ikibazo ariko simpamya ko ubwo n'andi makuru ababonetse Uko ruswa yo nubwo yabiriho mu zikuru urwego rw'umuvunyi rugenda rushyiramo imbaraga mu kuyirwanya murizi nawe mujya mu byumva
ahubwo rero ubwo
polisi yashyizemo imbaraga zishoboka mu kuyirwanya na urwego rw'ubugenzacyaha urwo rwiyongereyemo mpamya ko rero uyu ni umwanya mwiza wo gukorana bya hafi na buri wese bireba kugira ngo tugumye dukurikiranira ibyo bibazo byose bishobora kuba byaba birebega buriya baravuga ngo hari igihe ugumya kuba urinze hari abantu bakuguca mu cyuho abantu bashobora no guca mu cyuho bigasaba gukurikiranira hafi icyo namwizeza ko tuzagumya kugikurikirana nk'umuryango ariko dushinzwe kurwanya ibiyobyabwenge cyane ariko iyo hajemo ruswa nanone iki ni ikibazo gishinzwe kirebana Transparency Rwanda
yego
numva ko nayo abayobozi bayo ubwo barabyumva twebwe mu nshingano zacu ntago harimo ruswa cyane ariko ubwo ari ikibazo gishamikiye ku biyobyabwenge twe twarebye ibirebana n'ibiyobyabwenge cyane
yego
ibyo bindi byituramo bijyanye ruswa iteye gutyo numva ko inzego bireba nazo zirabyumva imwe natwe nk'abanyarwanda dushobora tumenya amakuru twayatanga twayatangira ku gihe ndumva aricyo nakivugaho hari aho nanone uvuga ukaba ugomba kugarukira kubera nawe urumva nka ruswa yo mu ntego zacu ntabwo bijya bizama ariko ikibazo gifitanye isano na gahunda yacu yo kurwanya ibiyobyabwenge ni umwanya mwiza wo kugumya kuganira kuko ntabwo umuryango wacu ntabwo uba upfundikiye mu gaseke dukorana n'ayandi maforumu y'indi miryango ashinzwe kurwanya guharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu no guteza imbere abaturage rero dushobora guhura n'izo za Transparency dushobora guhura n'izo nzego kuko zitureberera nka RIB zijya zitegura ibiganiro zatumyemo za sosiyete sivile tukagenda dutanga ibitekerezo cyangwa tukajyana n'ubutumwa tukaganira nabo
Remo ibibazo yakubajije byatumye ntekereza kuzongera gushaka abo muri Transparency International cyangwa se n'umuvunyi wungirije ushinzwe kurwanya ruswa kugira ngo twongere tugaruke kuri icyo kibazo kubera ko yewe ndumva kikivugwa no guhozaho
aho rwose urabizi ko nyakubaho Ingabire Marie Immaculée yashyize imbaraga zidasanzwe mugaganira kandi nkamwemera cyane
turanaziranye turi inshuti nuko inshuti zacu mbibutse ko mwumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda iki ni ikiganiro cyanyu muri isanga kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe umutumirwa ni Gregoire Hagenimana umuvugizi w'umuryango Urugero Rwiza Support ukorera Gasabo mu murenge wa Rusororo mu mujyi wa Kigali by'umwihariko rero uyu muryango ufasha guteza imbere ubuzima bw'abagendana ubumuga kandi ugafasha n'urubyiruko kurwanya ruswa kuri telefone dufite Jean Ndayize nkuko nabibabwiye hiyongereyeho na John ndibwira yuko bagihari kandi mbashimira yuko bakomeje gutegereza fatu wambwiye yuko hari na Munezero noneho kubera ko nduzi igihe kigiye nagira ngo ubombe uko ari batatu bavuge akantu kagufi gufi kugira ngo twanzure iki kiganiro noye kubanigana ijambo buri muntu ndagenda mbakurikiranya duhere kuri Jean Ndayizeye Ndayizeye we
sabwe
wiriwe neza
aramutse
mumbabarire ko ntabwo twarondogwe kubera ko amakuru yabaye menshi muri iki kiganiro nagira ngo gusaba uvuga akantu kagufiye kubera ko dushigaraje iminota itagera kuri ibiri uvuga akantu kagufiya uha umwanya John na Munezero
aho gura tumariye umwanya
bandanye
ya ndamukiriza Gregoire
arakunga
hanyuma kuri ibyo byose mwadondaguye nashaka kumumenyesha yuko ibituma ibintu by'ibiyobyabwenge bikwira mu bihugu byacu haba mu Rwanda haba no mu Burundi aho nuruka byose bikoraniye mu bukene kuko ubukene bubaye bukigwiriye mu bihugu bizogorana kugwanya ibiyobyabwenge ati kubereke kuko abo bigwanije n'aba bajejwe umutekano nabo kubera ubukene baravuga ati ninakingira ikibaburiya muntu ari karadanaza ibiyobyabwenge ndaronka ico nza kugaburira abana bajya nabo banwe ibiyobyabwenge kubera mu rugo iwabo kuko uri kuraraba benshi baba bafise ikibazo gituruka mu muryango yawe kugira ngo binjire muri ibyo biyobyabwenge hanyuma rero iyo bariko barabidandaza baba polisi nabo canke abajejwe umutekano mu mabarabara kubera nabo muhiri wabo bafise ibyo bibazo by'ubukene bakikinga mu kibaba cyo kubakingira kugira ngo nabo baronke ico bagaburira abana cari ico nk'uko wavuze ati tujaca kure
ndagushimiye cyane noneho duhe ijambo John we John
ndakumva Thomas
wiriwe neza akantu kagufi cyane
Thomas nge numva mbere mvugiye kuri Voice of America ndumva kuri iyo nshuti ko imara gusuza kandi ndagukunda cyane ariko icyo navuga muri Afurika cyane cyane mu Rwanda nubwo bavuga ngo ni uguteza imbere abaturage ariko ubushomeri bumeze nabi mu rubyiruko impamvu bajya no mu biyobyabwenge kubera ubushomeri umuntu akora ntabwo ajya mu biyobyabwenge icyo ni ikintu agomba kumenya
ndagushimiye John nanjye ndagukunda pe yee komera
yee ndi mu Rwanda uje n'umusuhuza wamusa gusuhuza tujye tuvugana
ufata uwarambikira nimero yawe araza kuyimpa kubera ko ubungubu dutandukanijwe n'ikirahuri
ndagushaka arije nenda kuzakubwira nsitibanga nenda kuzakubwira
yee ndaza kugutelefona tubivugane noneho duhe ijambo Munezero Munezero we komera Munezero
yego
wiriwe neza akantu kagufi
mwaramutse
komera
ndamukiriza no mutumirwa
yarakumva
n'ikibazo cyari kimeze gutya uri abo bantu bafite ubumuga icyo mbona leta yaba muri cyangwa yabavuganira ni uko yagenda urubyiruko bashyiye kugira gutekereza ko yikorera ko mureka tugakora kuko usanga harimo ababasha gutekereza ukuntu bagakora ukabona ko nyine leta bamwe na bamwe bakabyemeye ko bakora bakabakoresha cyane biranitse
ese wavuga cyane
yee
aha
akaba niko kabazo nari mfite cyane
gasubiremo kubera ko wavugaga buhoro ubuhina amagambo
yee njye cyo ni uko yavuganira abafite ubumuga mu ngeri zose
yee
ako bamwe muri abo ngabo bamwe babasha no kumwikorera ikintu bakora noneho ko leta yazajya ibona ibohereza ku misoro
yee urakoze rwose yee radiyo ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda hajya nima ushigaje umunota umwe n'igice uwanzura Ndayize yaravuga ati ibiyobyabwenge mu rubyiruko biterwa n'ubukene John akongeraho ati biterwa n'ubushomeri Munezero ati abagendana ubumuga leta ikwiye kuborohereza kubirebana n'imisoro iyo bikorera utwabo wanzura ikiganiro ijambo ni ryawe
murakoze cyane nabanza gushimira abantu bose batanzura umusanzu wabo muri iki kiganiro Taro
yego ndagukurikira
kandi ndifuriza umwaka mushya Noheli nziza n'umwaka mushya muhira wa 2019
yego
ndifuriza ibyiza byinshi ikindi rero nanzura impere ku cyo Munezero yaravuze yaye n'abafite ubumuga muri ino minsi twizihiza isabukuru y'imyaka 70 hasohoye itangazo mpuzamahanga ry'ibijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu twarimo tuganira ku mategeko ajyanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu twagiye dutanga n'inyunganizi ko hari ibishobora kugenda bikosorwa cyangwa se bitezwamo imbere mu mategeko yandi ashobora kuba yashyirwaho harimo narengera abafite ubumuga dusanga ko mu mategeko hari ibyo twatanze n'inyunganizi ko bigomba kugenda bihindura mu rwego rwo korohereza abafite ubumuga ibyo bintu rero n'ubu uretse ko n'ubundi n'igihugu cyacu kubera n'amasezerano mpuzamahanga kiba cyaragiye gisinya ubona rwose nko ku bafite ubumuga muri ino minsi njyewe nabisigaho akantu ko bameze nk'abari kwibera bameze neza cyane
ye Hajenima.
Ibikorwa byose bigenda birimo birimo kugenda biborohereza. Ngira ngo uzengurutse nk'imihanda yo muri Kigali wabonye ko
yego
ya standards zifasha abafite ubumuga.
Hajenima na Gregoire ndagushimiye cyane rwose. Yewe wararekwa ntashira, ndumva hari byinshi twari gukomeza kuvuga, ariko inshuti zacu zose z'ijwi rya Amerika nakagaruka. Murakarama mukanya na makuru saa 12.